you like me? I didn't even like myself when you said I'm pretty. I didn't even look at the mirrors, and never I can pass through it. All I can see is stitches and scars, stitches and scars. And your light came shining through my scars, and you said, and you said, Tiquete buena, Tiquete buena. Tiquete buena, de tanda buena, Tiquete buena. We've been kissing my whole body, every stitch and every scar you embrace it. You said through it all, through the stitches and the scars, through the bruises and the scratches. Oh, Tiquete buena, Tiquete buena, Tiquete buena. Tiquete buena, oh, Tanda buena, Tiquete buena, Kuba boke Tiquete buena. Tiquete buena, Tiquete buena. Kuba boke Tanda buena, Tiquete buena. Through the bruises and the stitches, Tiquete buena, Tiquete buena. The stitches and all the scars, Tiquete buena, Tanda buena, Kuba boke Tiquete buena, Tiquete buena. Uketwa inhliziyo, Tiquete buena.
Yebo ke nkosazana, ndikhethe wena ke, ndikhethe wena ke. Lalela, mhlawumbe kusasiza ukubuza ngoba ngakukhetha bekhona bephelele. Ngasho ngathi ngowami bekhona bonke befukile, wamamatheka ngathatheka. Sengicela ukubuza ke wangenzani, ngisho ngoba nasekuseni uma ngivuka ngiyamamatheka. Akusacabangeka omunye sengihlale ngicabanga ngawe wemqondo wami. Nokuphola kwephimbo lakho kwenza inhliziyo yami ihlabelele ingoma emnandi yothando. Ngizibone sengihleze emfuleni ngilalela umlolozelo wezinyoni. Qekela ngithanda bani hawo. Nako phela sengikubuza impendulo kaGilisimanga manje. Yisizathu sokuhleka kwami, no musuhamba uyoba yisizathu sokuphuka kwenhliziyo yami. Kodwa kangikho lapho mina, la kuwena ngiyasithandela, ze ungalibali. Amagama othanda engikutshela wona, ze ungawabali, ngoba awalinganiseki. Ungakhohlwa ke wena uyimbali, futhi umhle ngale ndlela eyanelisa mina. Uyisimangaliso esamangaza imizwa yami yalutheka. Ufike lapho singithi uthando ngiyaliyeka, bethontanga ngiyalayeka. Thini bethuna, asithandale kulamula ukufika kwethuna. Ngiyabonga ngethuba, thatha le nhliziyo ke bese uyayithumba. Eyakho ingeyakho namhlanje, ngowami nawe nginike yakho. Le ngoma ngizokuculela ngethemba lokuthi noma kufika izivunguvungu uyobambelela. Ngingowakho njalo musukusaba, bekufanele uluzwe lolu daba. Ngibuke emehlweni phela musukukhala. Lalela ke, ngiyakuthanda yezwa. Mhlawumbe uzwanga kahle. Ngiyakuthanda sithanda sami Julius.